Yeah. You go on the bed.
Nitaleta wezi uongo siwezi. Arobaini umesha kama tabastina mwendo wa taratibu kama jongo. Oh baby, unankosha sina zaidi la kusema. Na kama kunipenda uzidishe, zidishe. Na tulivyo wabadi tuwatishe, tishe. Milaza kwenu mfuatishe, fuati fuatishe. Uchumba unoge mkwalalishe, nishe. Ningekuchagua wewe.